Nanyizwa kubyobulamu etandise enteekateeka gye yagala okwongeramu amaanyi ey'okugemesa abaana mu bifo byonna ebitasobola kutuukibwamu mangu ebirimu n'abantu abafuna mpola ebirwadde ebisobola okugemesebwa abasinga bibeezinzeeko. Dr. Jane Ruth Acheng, minisita avunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti enteekateeka eno bagirambikidde ebbanga kubanga bakizudde nga ne mu Kampala, ekibuga ekikulu mu ggwanga, waliwo abantu abamu abatagenda ku malwaliro kugemesaayo baana baabwe. Enteekateeka ya Uganda ey'okugema esinze kwesigama ku ndwadde 14 ezisobola okugemesebwa ng'omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri gwe gukulembedde mu zo. Dr. Hilary Bitakalamire agamba nti kumpi ebitundu 40 ku buli 10 ku bantu be bettanira abasinga babadde bamaze okubatuusaako okugemesebwa, kyokka nga waliwo ebikozesebwa bitono ebiyinza okwetaagisa mu bitundu ebitali bimu.